Vamos a ir. Snake Barcelona. Sana, sana boss. Rafael Wambua Makuku, yani Idi Atalia, Gevezinya Atalia.
Inyamwendwa, Miss Katango, Shauri ya Daddy.
Wabi gula mazimwende, mazimwende. Mam, Ivin Jerry, Lucky, Zivo, Bis Suna Mam, hai, Madadi.
Suswa kawe, Jeli Mwasa, Asita Siakwa, Jeli Mwasa, Susan Wakele, and Jacqueline Mwangeli. Bonifis Mwyo kiwe, Muna,
Liwa Gizungo, Gedesie, Bisila, Dani, Siyo Mwene, Noi Mutali Mbizu Mbiona Nguba Lake, Lini Gerego. Choka na Tsunami, Choka na Mumina, Choka na Bisanjo, Choka na Olumbe, Na Mwaniki, Pamwe na Naika, Skodi ya Wanazewani, Studio.
Robert Basil,
Ngui, MPY. Now we're going to see it. And you always go, you, Felix, Ngui.